Ay. Ay. Elsa DJs and ay. 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 Elsa. Yeah.
Ngoba sizodlala ngempilo yami.
Ngoba sizodlala ngempilo yami.